Mteguzi wangu ni wewe Na uzuri wa mahaba ni siri Tena wawili ni mimi na wewe Mengi siyajui Na wala sina shida kufahamu Na mimi wanipenda yani tosha tu Na wala siwaugui Wanapiga vijembe wanadamu Au nikele kuropoka tu
Na wale pana
Awana tungonga ye
Na
umba tuachane Wanapiga vigoma ye Siwape nafasi ya kusema Awana tungonga ye Na umba tuachane Wanapiga vigoma ye Tusiwape nafasi ye Unapenda gavisheti Migu ya kuku Vichwa misa shingo cha chandu rosti Una garama Ile michezo yangu kuku peti peti Huku na huku Nikutoma savyo unasema freshi Tunapenda Acha waumiero Watapata tabu haki ya mama Wakikwita basi sema no Ebu tupia tuende next door Tufae sale sale kufana Pumakini kuna mabisho
Na wale pala
Awana tungonga ye
Wale kule
Aumba tuachane
Kawango
Wanapiga vigoma ye Siwape nafasi ya kuse
Na wale pala
Awana tungonga ye
Wale kule
Aumba tuachane
Kawango
Wanapiga vigoma ye Siwape nafasi ye